in the dark. On den zin dot de ma dot de ni den go se ma kose ni Untu e bantu ni kwa kuke konzima e bomini Kwa tu den zin dot de ma dot de ni den go se ma kose ni Untu e bantu ni kwa kuke konzima e bomini Nya woza Uzunga zunishie Bawa Unti bambi nikini
Le ingoma yela jojo benkulele kulo Zongi ndlela zobomi ndazifundela kuyo 20 liter ipheli bitafili iphinde bekwasiso nesitulo Ezabantwana siyodlala ngalo phansi silenze igubu lomculo Emdanzane bathi ligali Soweto umjondolo ebhayi libobosi thina pekapa sithi kiss the keep okanye uki kodwa yonke lo ndiyafana wethu qha kohluke nje yabuki la chemba nesasitya sizitya xa kunetha siganga amathonsi ewinta ugodolobhonsi emva kwekhabhathi impuku zisibambele irhontshi sinaso nesasitena sesunlight sohlulweka i-4 yohlamba umzimba neyohlamba izitya nempahla plus namazinyo phofi kwayiyo ne-roll on icango libanjwe ngesikhongwane ngubesh betri tapeta paphantsi ifriji ne-TV nestove zidibene ngombane siziva zonke neendaba zomakhelwane Yombe linqaqambisile linqeqeshile lanqhuqa qhuqhiyani kulomhlaba ngengqinqelekile ngexesha lendiyandiya ikamera ilodonga ngumdiyadiya ikhandlela libanjwe nge-MD lebhiya lamathonsi obuwavale ngevaseline neplastiki xa kunetha yanyibilika eish benobamde kodwa made ngawetyala kum imbewu yatyalwa imivuyo yama ingomanyala mntanamhlamba ube mhle uyodlala nabanye abantwana suba lityotyombe nobuphuma etyotyombeni lawo ngamazwi kamama xa indiyala ngaloo mazwi ndithi halala tyotyombe halala
indoda undenze indoda emadodeni ingosi emakhosini Umntu ebantwini kwakhuke kunzima ebomini Kodwa nenze indoda emadodeni ingosi emakhosini Umntu ebantwini kwakhuke kunzima ebomini Nyawoza uzungazilishiye Bawowa Bambini